I'd like to share with you this evening our testimony.
Jeg ønsker å dele med dere denne kvelden vårt vitnesbyrd, eller mitt vitnesbyrd.
And it's a testimony of God's faithfulness.
Og det et vitnesbyrd om Guds trofasthet.
Now I know that you all are here lovers of Israel, friends of Israel.
Ja, og jeg vet at alle dere som her venner av Israel og elsker Israel.
And I talked with some of you who came to Israel 40 times.
Og jeg snakket med noen av dere som hadde vært I Israel 40 ganger.
Some of them, one of your brothers told me that you come like 4 times each year to Israel.
Og en av dere fortalte at dere kom 4 ganger I året til Israel.
So it's more than me. I'm there one time all year long.
Det mer enn meg. Jeg der bare en gang I året.
And yet it is so important to give honor to God.
Men det så viktig. Og gi ære til Gud.
And to tell about his greatness and faithfulness.
Og fortelle om hans storhet og trofasthet.
And so it is with a whole heart of thanksgiving that I will share this testimony.
Så med en helhjertet takk, jeg vil dele dette vitnesbyrdet.
I'd like to start with Ezekiel chapter 37.
Og jeg vil gjerne starte med Ezekiel kapittel 37.
And as you may well know, this chapter holds in it the vision of the valley of the dry bones.
Ja, som dere vet, så inneholder dette kapitlet denne historien om de syv, denne visjonen om de syv og om de tørre ben I dalen.
We will not read the whole vision now.
Vi skal ikke lese hele visjonen nå.
It has 15 verses.
Det har 15 vers.
But you remember how God shows Ezekiel this big valley full of dry bones.
Så, men dere vet hvordan Gud talte til Ezekiel om de tørre ben I dalen.
And these dry bones are the whole household of Israel.
Og disse tørre benene hele Israels hus.
Scattered in the world, in the entire world.
Som spredt I hele verden.
And as a nation, we were dead.
Og som nasjon var vi døde.
Like a nation without any hope.
Som en nasjon uten håp.
Even though every year we would say in our Passover meal, next year we will be in Jerusalem.
Ja, selv om vi hvert år ved påskemåltidet vil si neste år Jerusalem.
And yet, logically speaking, it was so far away. It was just a far away dream.
Og likevel, hvis man skal tenke logisk, så var det så langt borte.
I'd like to share with you that my family, my father, was one of these dry bones.
Og jeg vil gjerne dele med dere at min far var en av disse tørre bena.
His grandparents immigrated from Poland to Germany.
Hans foreldre de immigrerte fra Polen til Tyskland.
In 1897 or 98.
I 1897.
And so he was born there.
Så han ble født der.
And he went through the Holocaust.
Og han overlevde Holocaust.
He went through the time when Hitler came to power.
Han gikk gjennom den tiden da Hitler kom til makten.
And he was thrown out of school because
he was a Jew. Han ble kastet ut av skolen fordi han var jøde.
Even though he was a very good student.
Selv om han var en veldig god student.
He ended up going to work in a carpentry.
Så han endte opp med å arbeide I et et trelastfirma.
Yeah. Because no school would accept him.
For ingen skole ville ta imot ham.
And his great-grandmother, his grandmother.
Hans bestemor
was taken one night away to Poland.
Dro en natt til av gårde til Polen.
Because all the Jews that came from Poland, the Germans took them and threw them out.
Fordi alle jødene tok da Tyskland fra Polen.
She was an old lady.
Hun var en gammel dame.
And you know, Poland wouldn't accept the Jews.
Og Polen ville ikke akseptere jødene.
So they remained month on end between the borders of Germany and Poland.
Så de ble måneder mellom på mellom Tyskland og Polen.
And eventually Poland did allow them in.
Så lot Polen dem komme inn.
And she ended her life in Ghetto Lodz.
Så hun endte sitt liv I hvilken ghetto var det?
Ghetto Lodz. She died in ghetto.
In ghetto, ja.
Ghetto Lodz.
Ghetto Lodz. Ja.
You know what a ghetto is, right?
Dere vet hva ghetto er.
Also my grandfather died there.
Også min bestefar døde der.
And my father, his mother and his sister managed to escape.
Men min far og hans mor og søster klarte å unnfly.
They went to Belgium.
De dro til Belgia.
But of course it didn't help because Hitler took over Belgium and Holland.
Men det gikk jo heller ikke for Hitler okkuperte både Holland og Belgia.
And in 1942 my father was then taken to France to a labor camp.
Og i 1942 ble far sendt til en arbeids kamp i Frankrike.
And while he was there for 6 months,
og mens han var der I 6 måneder,
the Germans took his mother and his sister,
så tok tyskerne moren hans og søsteren hans,
and the fiancé of the sister,
og forloveden til søsteren,
and they all were sent to Auschwitz,
og de ble alle sendt til Auschwitz,
and they died there,
og de døde der,
in the gas chambers,
I gasskammerne.
My father managed to escape.
Min far klarte å flykte.
Came back from France from the labor camp. He came back to Belgium looking for his
arbeidsleiren kom han tilbake til.
He came back to Belgium.
Tilbake til Belgia.
Brussels.
Brussel.
He looked for his mother.
Han lette etter sin mor.
But his mother was gone.
Men hans mor var var vekk.
And that became the biggest pain in my father's heart.
Og det ble den største smerten I min fars liv.
All of his life.
He
would ask the question, how could God allow such a good woman as my mother to die in Auschwitz?
Hvordan kunne Gud tillate at en så god kvinne som min mor døde I Auschwitz?
He loved her very,
very
much.
Han elsket henne veldig mye.
He had no father from a young age.
Han hadde ingen far I ung alder.
Because they divorced.
Fordi de skilte seg.
So his mother was everything for him.
Så hans mor var alt for ham.
And my father managed to hide in the underground in Brussels for 2 years.
Og min far greide å skjule seg I undergrunnen eller altså I det skjulte I Brussel for 2 år.
And then in summer of 1944.
Og I sommeren 1944.
Just a few days before the invasion in Normandy began.
Like før invasjonen I Normandy begynte.
My father was arrested.
Ble min far arrestert.
As he was trying to escape the arrest.
Da han prøvde å flykte fra arresten.
They started shooting after him.
Så de prøvde å skyte etter ham.
And he was running away and they were chasing
han
him.
Han løpte vekk og de fulgte etter.
And eventually they managed to hit with a bullet one of his legs.
Og til slutt så klarte de å treffe en av hans ben med kule.
And then they hit the other leg.
Og så traff de det andre benet også.
One bullet stuck in his bone and broke it.
En av disse kulene traff benet og ble brutt.
And the other bullet went in and back out again.
Men den andre kulen gikk inn og ut igjen.
He had received no medical treatment at all.
Han fikk ingen medisinsk behandling I det hele tatt.
He was put in a cellar in a underground room.
Ja, han ble skjult I et rom under jorden.
And because the invasion began in Normandy.
Og fordi invasjonen begynte I Normandy.
The Germans had no interest anymore and they simply sent him
Og tyskerne hadde ikke mer interesse.
Sent him to a camp and from that camp he was then eventually sent off to Auschwitz.
Ja, så de sendte til han en annen leir og derfra ble han sendt til Auschwitz.
Now God did many miracles for him.
Gud gjorde mange mirakler for ham.
Miracle number one that he had no infection.
Det første mirakel var at han fikk ingen infeksjon.
He remained with a bullet in his leg.
Han hadde denne kulen I leggen.
For about a year and a half.
Omtrent 1.5 år.
Another miracle was that by the time he arrived to Auschwitz, he could walk again.
Og det andre mirakel var at da han kom til Auschwitz, så kunne han gå igjen.
Another miracle was that as he went through the selection,
og et annet mirakel var at når han gikk gjennom utvelgelsen,
the Germans didn't notice that he was not walking right.
Og så ikke tyskerne at han ikke gikk skikkelig.
And they, instead of sending him to the gas chambers, they sent him to the labor camp.
Så i stedet for å sende ham til gasskammerne, så sendte de ham til arbeidsleiren.
My father survived 6 months in Auschwitz.
Min far overlevde 6 måneder i Auschwitz.
And then the death march.
Og så kom dødsmarsjene.
5 weeks walking.
5 uker så gikk de.
On the mountains in snow and ice.
I fjellene i snø og is.
And so I won't tell the whole story, but just say that.
Jeg skal ikke fortelle hele historien, men bare si dette.
By the time he came out of the war, he had only about 38 kilos left on him.
Så at da han kom ut av krigen, så var det bare 38 kilo igjen ham.
But he was still alive.
Men han levde fremdeles.
You see, if you would have told him.
Hvis du hadde fortalt ham.
Back in 1945.
Tilbake I 1945.
That 3 years later.
At 3 år senere.
He is going to become a soldier.
Så vil han bli soldat.
In the Israeli army.
I den israelske hær.
In the land of Israel.
I Israel.
And he will fight the independence war.
Og at han ville kjempe I uavhengighetskrigen.
This would have been a dream.
Så vil dette ha vært en drøm.
Impossible.
Umulig.
But nothing is impossible
Men
with our God.
Men ingenting umulig for Gud.
And when God says it's time for the dry bones to be gathered.
Og når Gud sa det tid for at de tørre ben skal bli levende.
Then no nation could stop it.
Så kunne ingen nasjoner stoppe det.
Great Britain couldn't stop it.
England kunne ikke stoppe det.
All the Arab world couldn't stop it.
Hele araberverdenen kunne ikke stoppe det.
And since then, later on, the Soviet Union.
Og senere kunne heller ikke Sovjetunionen stoppe det.
Who armed the Arab countries with weapon up to their teeth?
Som hadde gitt våpen til helt opp under tennene til den arabiske verden.
And they waged war after war against Israel.
Og de startet krig etter krig mot Israel.
But they cannot destroy us.
Men de kunne ikke ødelegge oss.
Because God of Israel is alive.
Fordi Israels Gud lever.
And it's he that said that the
Og det
day
han
will
som
come,
sa, den dagen vil komme,
that he will open up our graves,
at han vil åpne opp disse gravene,
and bring us back to
Og
our
bringe
land.
Folket tilbake til landet.
1948, when my father came
1948,
to Israel,
da min far kom til Israel,
there were only 600,000
var det bare 600,000
civilian Jews in Israel.
Civile jøder I Israel.
And we were surrounded at that time with 40 million Arab.
Og vi var omringet av 40 millioner arabere.
We were attacked by a Lebanese army.
Vi ble angrepet av den libanesiske hær.
Syrian.
Syriske hær.
Irakian.
Irakiske hær.
Jordanian.
Jordanerne.
Egyptian.
Egypterne.
And we had no army.
Og vi hadde ingen hær.
And we won the war.
Og vi vant krigen.
It is estimated that we had about 18,000 rifles.
Det antatt at vi hadde omkring 18,000 skytevåpen.
Of all kinds.
Av alle slag.
No ammunition.
Ingen ammunition.
And people that could talk to each other.
Og folk som kunne snakke med hverandre.
The officers of the newborn army spoke Hebrew.
Offiserene I den nye israelske herren snakket hebraisk.
And all the Holocaust survivors spoke Yiddish.
Og alle Holocaust-overlevende, de snakket Yiddish.
There was one Jew who came from Scandinavia. I forget now from which exactly country.
Det var en jøde som kom fra Skandinavia. Han var ikke sikker hvilket land, kanskje Sveden, Sverige.
And he couldn't speak neither Yiddish nor Hebrew.
Og han kunne snakke hverken Yiddish eller hebraisk.
And he was responsible over the communication system.
Og han var ansvarlig for kommunikasjonssystemet.
And we won the war.
Og vi vant krigen.
It's not us.
Det ikke oss.
It is God.
Det Gud.
Our God is alive.
Vår Gud lever.
His word is true.
Hans ord sant.
I was the third child.
Jeg var det tredje barn.
I had two older sisters.
Jeg hadde to eldre søstre.
I was born in 1959.
Jeg ble født I 1959.
And at that time we
På den tid,
lived in Jaffa.
Så bodde vi I Jaffa.
You know, the city where Peter had the vision of the
Den byen hvor Peter hadde visjonen fra himmelen om alle disse forskjellige dyrene.
You remember the port where Jonah the prophet was trying to escape away from God?
Det var den havnen hvor profeten Jonas prøvde å unnslippe.
Well, my house where I grew up was just a few minutes walking time from
Vokste opp var bare noen minutters gang vei fra der.
From that place.
Fra det stedet, ja.
And when I was a little boy, baby,
da jeg var en liten baby,
something else has happened, which is also prophesied here.
Som også profetert her.
Look in Ezekiel chapter 37 with me.
Ezekiel kapittel 37.
And let's read verses 8 and 9.
Vers 8 og 9. Og jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og utenpå ble de dekket av hud, men ånd var det ikke I dem. Da sa han til meg, profeter og tal til ånden. Profeter, menneskesønn, og si til ånden, så sier Herren, Herren, kom du ånd fra de fire vinder, og blås på disse drepte mennene, så de kan bli levende.
Come from the four corners.
Kom fra de fire hjørner.
The wind, in Hebrew, wind and spirit and Holy Spirit, you know, it's all the same word.
På hebraisk så vind og ånd det samme ordet.
So God is telling the prophet, prophesy for the spirit to come from all four spirits,
så,
all four
så
winds.
Så Gud sa til profeten at han skulle profetere at ånden skulle komme fra alle de fire hjørner av verden.
You see, it was Christians, born again Christians,
det var,
true Christians.
Det var født på ny kristne.
That God woke up in their heart love to Israel.
Som ga dem en kjærlighet I hjertet til Israel.
Like you who are sitting here today.
Som dere som sitter her I dag.
And these people came to Israel.
Og disse folkene kom til Israel.
One of this
en av disse,
one of this was a lady from England.
En dame fra England.
And she lived next door to our place in Jaffa.
Og hun levde ved siden av oss and I Jaffa.
She and her husband had no children.
Og hun og hennes mann hadde ingen barn.
And she had a great love for children.
Men hun hadde en stor kjærlighet til barn.
And she started, she was a Christian.
Og hun delte at hun var en kristen.
And she started doing some work with the children of the neighborhood.
Og hun startet med å gjøre noe arbeid blant barna I nabolaget.
And then she started a Bible study with my mother.
Og så begynte hun et bibelstudium med min mor.
And my mother came to faith.
Og min mor kom til tro.
My two older sisters also.
Mine to eldre søstre også.
Now, very early on, we came in contact with a messianic Jewish family.
Ja, veldig tidlig så kom vi I kontakt med en messiansk jødisk familie.
They had also seven children.
De hadde også syv barn.
Six boys and one girl.
Seks gutter og en jente.
And their father
og deres far,
came from Bulgaria to
kom
Israel.
Fra Bulgaria til Israel.
He came to know the Lord in the 1920s.
Og han ble kjent med Herren I 1920-årene.
And already back then he left.
Og allerede da,
he left his rich family and came to what was then called Palestine.
Ja, så forlot han sin rike familie og dro til det som på den tid ble kalt Palestina.
He told his Jewish family, one day you'll all come to Israel
han,
because there'll be a state of Israel.
Ja, og han fortalte sin familie at en gang vil dere alle komme til Israel, for det skal bli et land, Israels land.
And they told him, you're crazy.
Og de sa til ham, du gal.
They were very, very rich family.
De var en meget rik familie.
And he was the firstborn son.
Og han var den førstefødte sønnen.
And he was intended to take over the whole family
og han
business.
Var tenkt å ta over hele familiebusinessen.
But when he found about Yeshua,
men da han fant ut om Jesus,
he gave up all of the good life
så ga han opp hele dette gode livet.
And came to very simple and poor life in Palestine.
Og kom til et veldig fattig og enkelt liv I Palestina.
Eventually my two sisters and two of his sons married.
Mine to søstre og to av hennes sønner, de giftet seg med hverandre.
And we became part of their fellowship.
Og vi ble en del av deres menighet.
It was a small home fellowship.
Så det var et lite hjem. Fellesskap.
And so from the age of 7 I started attending a messianic fellowship.
Så I en alder av 7 år så begynte jeg en messiansk menighet.
And when I say messianic all I mean are Jews who believed in Yeshua.
Og når jeg sier messianic så mener jeg da jøder som tror på Jesus.
Born in Israel,
født
speaking
I Israel,
Hebrew,
som snakker hebraisk.
Reading the Old
Testament. Som leser det gamle testamentet.
In the Hebrew language.
På hebraisk.
And with the Holy Spirit as our teacher,
og med den hellige ånd som lærer,
coming to believe,
og kommer til tro,
in the New Testament,
I den, på det nye testamentet.
And so I heard about
så hørte
the good
jeg
news.
Om disse gode nyhetene.
But only at the age of 15 was I born again.
Men først da jeg var 15 ble jeg født på ny.
It was then that
det var da
I came to a place in my life.
Jeg kom til et sted I mitt liv.
Where I knew I had to make a decision.
Hvor jeg visste at jeg måtte ta en avgjørelse.
I was 15 years old.
Jeg var 15 år gammel.
And the world was pulling on me.
Og verden dro meg.
I the young people from my high school and
de
other
unge,
kids.
Folkene fra min high school, altså mitt gymnas.
Inviting me to come to dance parties and
de inviterte meg til å komme til dansefester.
And for about 5 months I was going with them.
Og omkring 5 måneder så dro jeg med dem.
But I thank God that he didn't allow me to continue.
Men jeg takker Gud for at han ikke tillot meg å fortsette med
the
det.
The Holy Spirit
den hellige ånd
convicted me.
Overbeviste meg.
And I knew I had to make a decision.
Og jeg visste at jeg måtte gjøre, ta en avgjørelse.
Because every Friday evening I would be going out with the youth and to a dance party or a movie.
For, ja, for hver fredag kveld så gikk jeg ut med mine venner på et på en dansefest.
And Saturday evening I would go to the fellowship.
Om lørdag kvelden så gikk jeg til menigheten.
And I'm so thankful that I heard the word of God being preached there.
Og jeg så glad for at jeg fikk høre Guds ord talt der.
And it was a sharp word.
Og det var et skarpt ord.
We were not taught only about the grace and love of God.
Vi ble ikke bare fortalt om Guds nåde og kjærlighet.
But also about his holiness.
Men også om hans hellighet.
That our God is like a consuming fire.
At Guds ord en brennende ild eller en oppslukende ild.
And the words of Jesus that said if your eye stumbles you pluck it out.
Og Jesus sier at hvis ditt øye frister deg så riv det ut.
Better to go with one eye to heaven than go with two eyes.
Ja, bedre å gå med ett øye til himmelen enn to øyne og komme I helvete.
The fear of God stopped
frykten for Gud stoppet meg.
And I repented.
Og jeg omvendte meg.
And then came the fruit of repentance.
Og så kom frukten av omvendelsen.
And I broke away from all of this.
Og jeg brøt vekk fra alt dette.
And from that time on my whole life has changed.
Og fra da av så ble hele mitt liv forandret.
And my father who
og min far som
rejected
som avviste
the faith in Yeshua.
Troen på Yeshua, på Jesus.
First time when he found the New Testament at home, he tore it in pieces.
Første gang han fant det nye testamentet hjemme, så rev han det I stykker.
He threw it into the trash can.
Han kastet det I søppelkassen.
And he told my mother that he does not allow this book again into our house.
Så han sa til min mor at han tillot ikke at denne boken måtte komme inn I huset igjen.
But she and my sisters continue.
Men hun og min søster fortsatte.
But then when my father saw the change in my life.
Men da min far så förändringen I mitt liv.
He realized that I am
så skönte han
following this new faith.
Att jag också följde den nya tron.
So he called me.
Så han ringte mig.
And he started a conversation with me.
Och han startade ett samtal med mig.
And he said, "Son, I see you're not walking in my ways."
Min son, jag ser att du inte vandrar efter mina vägar.
And I knew which way is this conversation leading.
Och jag visste vart den samtalen ville ende.
So I told him, Father.
Så jag fortalte han, far.
I made my decision.
Jag har gjort mitt valg.
I want to follow God.
Jag vill följa Gud.
And I thought that my father would throw me out of the house.
Och jag trodde att far ville kasta mig ut av huset.
I thought if he would do that, I'll go to be with my two married sisters.
Så jag tänkte att hvis han gjorde det, då vill jag fortsätta att vara bo hos mina två gifta systrar.
But he didn't.
Men han gjorde inte det.
And yet there was always a tension between us.
Och det var alltid en spänning mellan oss.
I went to the Israeli army at the age of 18.
Jag drog då till den gick in I den israeliska hären I en ålder av 18.
I served 4 years.
Och jag tjänte 4 år där.
I became an officer.
Jag blev en officer.
And it was the first time that the Israeli army accepted a messianic Jew to become an officer.
Och det var första gång att den israeliska armén accepterade en messiansk jude som officer.
Before that they would not allow messianic Jews.
Ville inte acceptera messianska judar.
And God saved my life.
Och Gud frälste mitt liv, räddade mitt liv.
Miraculously.
Mirakulöst.
One night as we were training with our tanks.
En dag som vi tränade med våra tankbilar.
And other armed vehicles.
Och andra armerade eller köretøy.
It was night.
Det var natt.
Dark.
Mørkt.
No lights.
Ingen lys.
We were next to the border in a mountain area.
Vi var rätt vid gränsen I ett fjällområde.
On the Golan Heights.
Under Golanhöjderna.
And I was looking at some maps.
Och jag såg på någon kart.
And all of the sudden the Lord says.
Och plötsligt så sa han till mig.
Warned me in my heart.
Och han advarte mig I hjärtat.
That we're in the danger of falling over, turning over.
Att det var en fara för att vi kunde bli övergivet.
And I spoke it out to all the soldiers that were with me in this armed vehicle.
Och jag snackade om detta till alla de som var I dessa armerade eller krigsutrustade köretøyene.
They all heard the warning.
De hörte alla advarseln.
The driver stopped.
De som körde dessa bilarna stoppade.
He said I can't see anything.
De sa jag kan inte se något.
And the sergeant that was in charge over telling him which way to go.
Och den soldaten som hade ansvar för att fortälla vilken väg de skulle dra.
He told him it's okay, I see the way, move forward.
Han sa det all right, jag ser vägen, gå vidare.
And after the fourth time that the sergeant told him, then the driver started moving forward.
Och efter att han sa det, så efter fyra gånger att han sa det, så körde.
I couldn't see the way.
Körarna vidare. Jag kunde inte se vägen I det hela.
But I had this warning.
Men jag hade denna advarsel.
So I entered myself into the vehicle.
Så jag gick in I detta körtöje.
We are being trained. If a vehicle falls over, you need to go in and hold yourself tight.
Vi blev lärt att hvis ett sånt köretøy håller på att falla över, så må du gå in I det och hålla dig fast.
So even though there was no danger yet to be seen.
Om jag visste att det inte var någon fara, jag kunde se akkurat där.
I prepared myself.
Jag beskyddade mig.
I went in.
Jag gick in.
And barely did I manage to get my head inside.
Jag hade bara så vitt fått hodet mitt inunder.
When the vehicle fell on its nose into a ditch and then turned on its head.
Så falt detta körtöje runt och ned I ett djup.
And the sergeant that says go 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 four times was killed immediately.
Den sergeanten som sa gå gå, han blev dräpt omedelbart.
Before the accident he stood just like
for,
that.
För olyckan så stod han lika föran mig.
And on my right side was the communication officer.
Och på min högra sida var det en kommunikationsofficer.
He died too.
Han döde också.
And I was saved.
Och jag blev frälst.
I would not be standing here today.
Jag hade inte stått här idag.
If the Lord would have not warned me.
Hvis ikke Gud hade advart mig.
God is alive.
Gud lever.
And he knows to speak to us.
Och han vet hur han ska snacka till oss.
But do we have ears to hear him?
Men har vi öron till att höra?
When Jesus spoke to the seven churches.
När Jesus talade till de sju menigheterna.
He told every one of them.
Han så sa han till var en av dem.
The one who has ears.
Den som har öre.
Let him hear.
La han höra.
We want to have spiritual ears.
Vi önskar att ha andliga öre.
To listen as God speaks to us
som,
from his
word. Så vi kan lytta när Gud talar till oss från sitt ord.
Or just into our personal lives.
Eller direkt in I vårt personliga liv.
During my last year of army service, I
genom mitt sista år I armén.
I married my wonderful wife.
Så giftet jag mig med min vidunderliga kone.
We've been married now 34 years.
Och vi har nu varit gift I 34 år.
And let me share with you this wonderful gift, how I got this gift.
Och låt mig dela med er hur jag fick den gaven.
I when I gave my life to the Lord.
Då jag gav mitt liv till Herren.
At the age of 15.
I en ålder av 15.
I told the Lord.
Så sa jag till Herren.
I will not have any girlfriends.
Jag vill inte ha någon väninna.
I'm not, you know, going out dating.
Jeg drar ikke ut og prøver å date, sier vi vel på norsk.
But you please give me my wife.
Men kjære Gud, gi meg min kone.
And I knew that Proverbs 31 speaks about a model wife.
Og jeg vet at ordspråket
Chapter 31.
Ja, kapitel 31 forteller litt forteller om hvordan en sånn kone skal være.
From verse 10 to the end.
Fra 10. vers og ut kapitlet.
Should I say it by heart?
Ja, det kan du. Skal jeg si det utenat, sier han.
So anyway, I said, God, give me such a wife.
Så jeg sa til Gud, gi meg en slik kone.
But you know, it says there at the end that beauty is deceitful.
Men det sier på slutten at skjønnhet forførende.
So I said, God, give me a Proverbs 31 wife and I would not look at her external beauty.
Gi meg en kone etter ordspråket 31 og jeg skal ikke bry meg så mye om utseende.
But please don't let her be ugly.
Men kjære Gud, ikke la henne bli stygg.
So 4 years later,
4 år senere,
I received 1 week vacation from the army.
Så hadde jeg en ukes fri fra armeen.
And exactly at that 1 week, there was a messianic youth camp in Israel.
Akkurat den uken så var det en messiansk ungdomsleir I Israel.
So all the youth from Israel came
Alle
together.
Alle ungdommen I Israel kom sammen.
And we were maybe 35.
Og vi var kanskje 35.
Because the body of Christ in Israel was so small.
For da var menigheten I Israel så liten.
And then one lunchtime I was sitting around the table with one of the leaders of the camp.
Ja, og ved lunchtid så en dag så satt jeg sammen med lederne rundt bordet.
And he started talking about one of the girls.
Og de startet å snakke om en av jentene.
That she can cook.
Hun kan lage mat.
She can bake.
Hun kan bake.
She can sew.
Hun kan sy.
She can stitch.
Hun kan stikke, ja,
stitch, sweaters,
ja, lage, strikke, ja, strikke, sier vi kanskje.
And she's a good student.
Hun en god student.
And she helped her father build a wall at home.
Og hun hjalp faren å bygge en vegg I huset.
And the more I heard it went bling, bling, bling.
Og jo mer jeg hørte, så sang det I øret mitt.
Proverbs 31, girl.
Ordspråket 31, piken.
So I started paying attention at her.
Så jeg begynte å se på henne.
For the next 3 days I was watching her.
De neste 3 dagene så jeg på henne.
And then came the last day of the camp.
Og så kom den siste dagen på leiren.
So I had to collect all my courage together.
Så jeg måtte samle sammen alt mitt mot.
And I went to her.
Og så gikk jeg til henne.
And said,
og sa,
would you please give me your address?
Og kjære, vil du være så snill og gi meg adressen din?
I'd like to write you letters.
Jeg ønsker å skrive brev til deg.
You know, back in those days we didn't have these things.
På den tiden så hadde vi ikke sånne mobiltelefoner og sånt.
These were the days when you wrote on a paper and tied it to a
det
pigeon and sent her off, you know.
Det var den tiden du skrev det på papir og sendte det med posten.
Pigeon, ja.
Åh, du sendte med duer, ja.
So and she was very polite.
Hun var veldig høflig.
She didn't ask why do you need my address.
Hun spurte ikke hvorfor trenger du min adresse.
She was 15, I was very old. I was 19.
Hun var 15 og jeg var veldig gammel. Jeg var 19.
So she gave me.
Så hun gav meg.
So I was encouraged.
Så jeg ble oppmuntret.
I thought it's a good start.
Så jeg tenkte dette var en god start.
So I gave her my address.
Så jeg ga henne min adresse.
And I will skip a few details now.
Og jeg vil hoppe over noen detaljer.
Well, I will not skip it, no.
Ja, no. Nei, jeg vil ikke hoppe over.
I offered her one of my pictures.
Så jeg ga henne et av mine foto.
Said, would you like one of my pictures?
Vil du ha et foto?
She did not know why in the world does she need one of my pictures, but she took one.
Så hun tok et.
That was Friday.
Det var fredag.
Sunday.
Søndag.
After the camp.
Etter leiren.
There was another after camp gathering of some of the youth.
Oh, så var det enda en etterpå leir av noen av ungdommene.
And usually soldiers in Israel always Sunday morning they go back to the army.
Vanligvis så drar israelske soldater tilbake til armeen søndag morgen.
This was the only time that the army told me come Monday.
Dette var den eneste gangen da armeen sa til meg kom på mandag.
So Sunday evening I went to this
gathering. Så søndag kveld så gikk jeg til denne samlingen.
And how happy I was that she was there too.
Og så lykkelig jeg var at hun også var der.
And as I was sitting there.
Og som jeg satt der.
I said to God,
God, så sa jeg til Gud,
I promised you that I will not have girlfriends.
Jeg lovet deg at jeg ikke skulle ha noen veninder.
And here I've asked her for her address.
Og her har jeg bedt henne om adressen.
I need to tell her that my intentions are serious.
Så jeg må fortelle henne at min tanke med dette alvorlig.
So I again needed to collect all of my courage.
Og igjen så måtte jeg samle alt mitt mot.
I asked her, can I please talk with you in privacy?
Så jeg spurte, vær så snill, kan jeg få snakke med deg litt privat?
And she politely came with me
og
to the
høflig,
side.
Og så kom hun med meg.
And I said, look, I've asked your address.
Jeg har spurt om din adresse.
I want to get to know you.
Jeg vil gjerne kjenne deg, bli kjent med deg.
But you should know my intentions is to marry you.
Men du skulle vite at min tanke å gifte meg med deg.
That was it. Done
det var det.
And she answered very spiritually. She said, well, we'll see
how
God leads. You
know? Så vi får se hvordan Gud leder det.
And that night when I
natten,
went to sleep,
da jeg begynte å sove,
I had this wonderful peace in my heart.
Så hadde jeg denne vidunderlige freden I hjertet mitt.
It was something supernatural.
Det var noe overnaturlig.
I knew that I found my wife.
Så jeg visste at jeg hadde funnet min kone.
2.5 years later we married.
2.5 år senere så giftet vi oss.
She baked her own wedding cake.
Hun bakte sin egen giftemålskake.
It was four story high.
4 etasjer høy.
Standing on pillars.
Som sto på pilarer.
Decorated with roses made of sugar which she made herself.
Okay, og dekorert med roser som var laget av sukker som hun lagde selv.
And she sewed her own wedding dress.
Og hun sydde sin egen bryllupskjole.
Wow.
Wow.
Proverbs 31 girl.
Så ordspråket 31 jenta.
And since then.
Og siden da.
God is my witness.
Så Gud mitt vitne.
How many times I tell him, Father, thank you for the wonderful
wife. Hvor mange ganger jeg har takket Gud for denne vidunderlige hustruen jeg har fått.
You know, it says in Proverbs 31 that her husband praises her.
Ja, det sies I Salme 31 at hennes ektemann priser henne.
So I praise her.
Så jeg priser henne.
And she deserves it.
Og hun fortjener det.
Anyway, that's not my main message today.
Ja, dette var ikke mitt hovedbudskap I dag.
But it's always interesting.
Men det alltid interessant.
So, coming out of the army.
Så da jeg kom ut av armeen.
The two of us took 3 days of prayer and fasting.
Så tok vi 3 dager I bønn og faste.
Asking the Lord, Lord, what do you want with our lives?
Og hvor vi spurte Gud, hva vil du gjøre med vårt liv?
It was the first time that I was free.
Det var første gang jeg var en fri mann.
And the Lord led us to the Galilee.
Og Gud ledet oss til Galilea.
He gave me a picture that I will be working.
Han ga meg et bilde at jeg ville arbeide
in some workplace
I et slags arbeidssted
that starts the morning with prayer.
Som starter dagen med bønn.
I had no idea war in Israel is a workplace owned by a believer in Yeshua that starts the morning with prayer.
Jeg visste ikke om at det fantes et arbeidssted I Israel hvor de startet dagen med bønn.
But there was such a little factory in Tiberias.
Men det var en slik liten fabrikk I Tiberias.
And the Lord arranged for me to meet the owner.
Og Herren ledet det slik at han arrangerte det slik at jeg fikk møte eieren.
And he offered me a workplace.
Og han tilbød meg arbeid.
And when I heard that they start the morning with prayer.
Og da jeg hørte at de startet morgenen med bønn.
I knew this is my place.
Så visste jeg, dette min plass.
I didn't ask him even how much money will you pay
me. Jeg spurte han ikke engang hvor mye penger vil du betale meg.
And I told him I'm coming to work for you.
Så jeg bare svarte, jeg kommer og skal arbeide for deg.
I was a simple production worker.
Og jeg var en enkel produksjonsarbeider.
So No university education.
Ingen universitetsutdannelse.
A married man.
En gift man.
No money.
Ingen penger.
Production, working as a production, simple production worker.
Og arbeidet som en enkel produksjonsmann.
Logically speaking, this is
logisk var dette.
Not good.
Ikke godt.
Not a good situation.
Ikke noe god situasjon.
This is not how you build a career.
Det ikke sånn du bygger en karriere.
But this was God's way for me.
Men dette var Guds vilje for meg.
And God gave wisdom.
Og Gud ga visdom.
And bless anything I put my hand to.
Og velsignet alt som jeg tok I tak I med mine hender.
All honor belongs to the Lord.
Og all ære tilhører Herren.
4 years later.
4 år senere.
This owner came to me and appointed me as a director, general manager of his company.
Så 4 år senere så kom direktøren til meg og gjorde meg til leder av kompaniet.
During these 4 years I was starting to advance, I won't go into the details.
I løpet av disse 4 årene så rykket jeg oppover.
And then for the next 7 years I managed this company.
Og for de neste 7 årene så ledet jeg dette kompaniet.
And to make a long story short,
og for å lage en lang historie kort,
it became the leading
manufacturer
of antennas for the cellular phones.
Ledende produsent av for mobil
antennas. Back in those days, there were antennas outside. Yeah. And now they're inside.
Nå de innenfor.
Okay. So we, if you remember, and I'm sure you do.
Hvis
you
know, du husker, så jeg sikker på at du gjør det.
Back in those days, all the new models were designed in Tiberias.
Så ble alle de nye modellene på mobiltelefoner laget I Tiberias.
We became supplier number one of Motorola worldwide.
Vi ble nummer en som arbeidet for Motorola.
And number one antenna manufacturer for Nokia worldwide.
Og nummer en av de firmaene som arbeidet for og lagde ting for Nokia.
It started in 87
Det startet I 87 til 91.
Those years.
De årene.
And the company grew 30 times larger.
30 ganger større.
All honor belongs to the Lord.
Og all ære til Herren.
We were invited by the Israeli government.
Så vi ble invitert av den israelske regjering.
To the Israeli parliament.
Til det israelske parlamentet.
We got a prize. It was called
vi fikk en pris.
Kaplan prize.
Den ble kalt Kaplanpris.
And they recognized us for blessing the nation of Israel.
Og de anerkjente oss for å velsigne nasjonen Israel.
For providing workplaces.
Så for å skaffe arbeidsplasser.
But then one morning, one early morning.
Så en tidlig morgen.
As I was still waking up in bed.
Mens jeg våknet I sengen.
The Lord spoke to me.
Så talte Herren til meg.
And told me to leave it.
Så ba han meg forlate det.
And become a full-time pastor.
Og bli en fulltids pastor.
Altogether I was 11 years in that company.
I alt var jeg 11 år I dette kompaniet.
And now I want to share with you about our fellowship.
Nå vil jeg fortelle dere litt om menigheten vår.
We started as a home group.
Vi startet som en hjemmegruppe.
This was in the late 70s.
Det var på slutten av 70-årene.
I joined it fully in 1981.
Ble fullt med I den I 1991.
And in 1982 it became a fellowship.
Ja, I 1982 så ble det en menighet.
This American owner was the first elder.
Den amerikanske eieren eller lederen var den første lederen, ja.
And he asked me to join him.
Og han ba meg om å komme sammen med han.
So at the age of 23 I started functioning as an elder in the fellowship.
Ja, så I 1993 så startet jeg som en eldste I menigheten.
We came under severe attack from the Jewish Orthodox community.
Vi fikk sterke angrep fra den jødisk ortodokse menigheten.
Our meeting place was stoned with rocks.
Og vårt møtested ble stenet med steiner.
All the windows were broken.
Alle vinduene ble knust.
Children were crying.
Barna gråt.
One sister got hit with a rock in her head.
Og en søster fikk en stein I hodet.
Another one was cut in her foot with some glasses.
Og en annen fikk kutt I foten med noe glass.
And these Orthodox, after they broke all the windows,
og de ortodoxe etter at de hadde knust alle vinduene,
you see, they stood outside. It was a ground level.
De sto utenfor på ved underetasjen.
So they were spitting at us.
De spyttet på oss.
Taking our pictures.
Ta bilder oss.
Cursing us.
Forbannet oss.
And later on, these pictures showed up in all the local newspapers.
Og etterpå så tok de alle disse bildene og. Og viste I avisene.
And in those days they wrote about
På den tiden så skrev de om oss.
And saying to us, we are worse than the Nazis.
At vi var verre enn nazistene.
They said the Nazis burnt our bodies.
De sa at nazistene brant våre kropper.
But because of you,
Men for, på grunn av dere,
our souls will be burning in hell.
Vil vår sjel brenne I helvete.
Because they believed that if a Jew comes to believe in Yeshua,
fordi de trodde at hvis jøder kom til tro på Jesus som Messias,
he will go to hell.
Så vil han gå til helvete.
It was a terrible time.
Det var en vanskelig tid.
We fixed the windows.
Vi fikset vinduene.
During the week.
Gjennom I løpet av uken.
But next Saturday we were attacked again.
Men neste lørdag så ble vi angrepet igjen.
Week after week after week.
Uke etter uke etter uke på den måten.
And police was never there to protect us.
Och politiet kom aldrig där för att beskydda oss.
It was a fire.
Det var en brand.
But God allowed this fire.
Men Gud tillåt denna brand.
Because we were a small group.
För det vi var en liten grupp.
And a very mixed group.
Och en väldigt blandad grupp.
You know, there were not only Jews there, but also
Gentiles.
Det var
inte bara judar där, men också hedningar.
Now they say where you have two Jews, you have three opinions.
Och så när du säger där var det är två judar där är det tre meningar.
So you know if you have a few Jews and then Christians from different parts of the world.
Men hvis du har då flera judar och kristna för alla slags städer på jorden.
It becomes very interesting.
Så blir det väldigt intressant.
It's like a chemistry lab.
Det en slags Ja, hur ska man förklara det?
You know, you pour this and you pour that and you pour
it,
then it starts splashing.
Så exploderar det.
So this is how our fellowship was.
Så det var sånt som vår menighet virket.
Everyone had his ideas.
Och alla var och en hade sina idéer.
And you know, we spoke so many languages.
Och vi snackade så många språk.
Coming from so many different backgrounds.
Och kom från så många olika bakgrunder.
You know, from the Christians you had Pentecostals and
ja,
Lutherans
de kristna har du Dutch Reformed och du har
and Baptists,
ja, reformert och baptister
och
karismatiker som lyftet armen ja.
And the Baptists sit on their hands.
Och baptisterna sitter på baken ja.
And we had even a couple of Arabs.
Och vi hade till och med några arabere.
And then we had Jews.
Och så hade vi jøder.
And that becomes difficult.
Och det blev vanskeligt.
So, how do you serve communion?
Hvordan feirer du nadvær?
Do you use grape juice or do you use wine, alcohol?
Bruker du druesaft eller vin, alkohol?
Do you use one cup or do you use small cups?
Bruker du ett beger eller små beger?
Do you go out to the people or do they come to you?
Går du ut til folk eller kommer de til deg?
Do you do it once a year in Passover?
Gjør du det en gang I året I påsken?
Or how often do you do it?
Eller hvor ofte gjør du det?
Believe me, when the rocks were
Men tro meg, da steinene kom inn.
The first time we got attacked, we were celebrating communion.
Den første gangen vi ble angrepet, så feiret vi nadvær.
And it did not matter if you're Baptist or Pentecostal or charismatic or whatever.
Baptist eller pinsevenn eller vad det var.
The only question was, are you willing to follow Yeshua?
Det eneste spørsmålet var, du villig til å følge Jesus?
When the way leads through the fire.
Når veien går gjennom ilden.
When the way leads through the valley of the shadows of death.
Og når veien fører gjennom dødens dal.
And people were willing to follow.
Og folket var villig til å følge.
After a few weeks of these attacks,
etter noen uker med disse angrepene,
the Lord told us to leave the place.
Så fortalte Gud oss at vi skulle forlate stedet.
It was after a meeting when again everything was broken.
Det var etter et møte at alt var knust.
So that was Saturday evening that the Lord spoke to us. Sunday morning,
lørdag kveld så talte Gud til oss, og søndag morgen.
Sunday morning we came pulled out our piano and a few other things.
Så tok vi våre ting.
Gave the key back to the owners.
Ga nøkkelen tilbake til eieren.
He was happy for us to go.
Og han var glad for at vi dro.
And it is good that we responded immediately.
Og det var veldig godt at vi tok action umiddelbart.
Because 2 days later.
For 2 dager senere.
One of the orthodox broke into the place.
Så kom en av de ortodoxe inn I huset.
And set the place on fire.
Og satte hele greia I brand.
For the next 5 years.
De neste 5 årene.
The better part of the 5 years, we became a homeless fellowship.
Den bedre tiden av disse årene, så var vi et hjemløst fellesskap.
We would meet outside.
Vi møtte ute.
Under trees.
Under trærne.
Summer, winter.
Sommer, vinter.
But we never missed a meeting.
Men vi lot aldrig være å ha et møte.
We were thrown out.
Vi ble kastet ut.
But we were not deserted by God.
Men vi ble ikke forlatt av Gud.
So 2000 years after Yeshua walked on these mountains around the Sea of Galilee.
Så 2000 år efter att Jesus vandret på disse fjellene I Galilea.
We were walking on the same mountains.
Så vandret vi på de samme fjellene.
And this little flock.
Och denne lille flocken.
Stuck together.
De holdt sammen.
We were melted together.
Vi ble smeltet sammen.
Like you melt metals together.
Som du smelter metall.
And from that nuclear.
Och från detta nukleär, ja.
Sprang up the fellowship.
Så sprang fällskapet ut.
We after 5 years we found a youth hostel.
Efter 5 år så fant vi ett ungdomsarbete.
And I won't tell you all the details for 22 years.
Jag vill inte fördela alla detaljerna, men I 22 år.
22 years we were wandering.
I 22 år så vandrade vi runt.
Never really having a place of our own.
Och vi hade inte verkligen något sted för oss själv.
Except for short periods of time.
Undtatt någon korta tidsperioder.
But in every meeting we would have to set everything up and turn everything.
Och på vart möte så måste vi sätta allt upp och ta det ned vid mötets slut.
In the year 2000.
I år 2000.
For the first time.
För första gången.
We could buy our own place.
Så kunde vi köpa vårt eget sted.
Let me go for a moment back to my father.
Låt mig för ett ögonblick gå tillbaka till min far.
When my father heard that I'm leaving my position as a director general manager.
Ja, när min far hörte att jag förlot min position som direktör av firma.
He called me up.
Så ringte han mig.
And he said, "You're not my son
han
anymore."
Han sa, "Du är inte min son mer."
If you do this.
Hvis du gjør dette.
I don't want to see you.
Så ønsker jeg ikke å se deg.
I don't want to hear of you.
Jeg ønsker ikke å høre om deg.
You're not my son.
Du er ikke min sønn.
And he closed the telephone.
Og han lukket telefonen.
I had to go. I mean, I went ahead. I did it.
Men jeg gjorde det.
The Lord for the next 2.5 years.
Og det I de neste 2.5 årene.
My father wouldn't talk to me.
Så ville ikke min far snakke med meg.
And my time is pretty much up.
Min tid nok så langt kommet.
So I want go to can I take another?
Ja, det all right.
It's okay.
Ja.
You're awake?
Everybody? Dere våkne?
Who is asleep? Raise up.
Hvem det som sover her?
They're all awake. No, okay. So my father went through a very low place.
Og min far gikk dypt ned.
He got cancer.
Han fick kreft.
His my mother went to a Christian
Min mor gikk til en kristen aldershjem, til et kristent aldershjem.
So he was alone.
Så han var alene.
And he was very bitter.
Og han var veldig bitter.
But Lord reached into this low place in his life.
Men Herren kom in I denna tiden hvor han var så langt nede.
He was contemplating to commit suicide.
Han tenkte på å ta selvmord.
One of our sisters in our fellowship.
En av søstrene I menigheten vår.
A mother of 11 children.
En mor med 11 barn.
Received a burden for him.
Fikk en sterk byrde for ham.
And she contacted him.
Og hun kontaktet ham.
And went to visit my father with her husband.
Og besøkte min far med sin mann.
And a wonderful relationship developed.
Og det begynte å oppstå et nydelig vennskap.
And eventually, after 2.5 years,
og etter 2.5 år,
I wrote him a letter.
Så skrev jeg et brev til ham.
And I ended this letter saying, Father, we do not know how much longer you're going to live.
Og jeg skrev og sa, vi vet ikke hvor lenge du fortsetter å leve.
Because of his cancer.
På grunn av hans kreft.
And I told him, would you accept me back as your son?
Ønsker du og kunne du tenke deg å ta meg tilbake som din sønn?
The next day the phone rang.
Neste dag så ringte telefonen.
And I heard his broken voice on the other side.
Og jeg hørte hans brutte stemme i den andre, på den andre siden.
I could hardly recognize it.
Jeg kunne nesten ikke høre den.
Because he was crying.
Fordi han gråt.
And all he could say is, I receive you back as my son.
Alt han kunne si var, jeg tar deg imot igjen som min sønn.
And the next day I went to visit him.
Og neste dagen så gikk jeg for å besøke ham.
And we had a very, very deep reconciliation.
Og vi hadde en veldig dyp gjenopprettelse.
And the Lord did a miracle.
Og Herren gjorde et mirakel.
He was healed of his cancer.
Han ble helbredet fra sin kreft.
And God added nearly 10 years to his life.
Og Gud ga nesten 10 år til av sitt liv.
And these were the most wonderful 10 years.
Og det var de mest vidunderlige 10 år.
We had such a wonderful relation.
Vi hadde en slik vidunderlig relasjon.
But whenever I would start talking about God,
men hver gang jeg prøvde å snakke om Gud,
he would turn off.
Så stoppet han.
Often he would fall asleep within 2 minutes.
Og han falt gjerne i søvn etter 2 minutter.
It was like a spirit of slumber.
Det var like som en søvns ånd.
Literal spirit of slumber.
Virkelig en søvns ånd.
He could be awake with me till 1-2 a.m. in the morning.
Han kunne være våken sammen med meg til 1-2 i morgen om morgenen.
But talk to him 2 minutes about God and he's asleep.
Men å snakke med han 2 minutter om Gud, da begynte han å sove.
So we continued like that.
Men så vi fortsatte på denne måten.
And then eventually my father agreed. Oh, I bought a camera and I started interviewing him about all of his life story.
Så jeg kjøpte et kamera og begynte å intervjue ham om hele hans liv.
We had 2 trips to Europe together.
Vi hadde 2 reiser til Europa sammen.
The second trip we went also to Auschwitz.
Og den andre turen så gikk vi sammen til Auschwitz.
And when we came back to Israel.
Og da vi kom tilbake til Israel.
My father got sick again with cancer.
Så fikk min far kreft igjen.
And for the next 6 months he was going down, 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 down.
Og de neste 6 månedene så gikk han nedover og nedover og nedover.
And it was a desperate situation.
Og det var en desperat situasjon.
We were praying for him for about 30 years for him to accept Yeshua.
Vi ba for ham i 30 år at han skulle ta imot Jesus.
And even when he was so weak.
Og selv om han var så svak,
he did not want to hear. He would
så ønsket han ikke å høre, ville ikke høre om Jesus.
Amazing.
Det er rart.
He was a very strong man.
Han var en veldig sterk mann.
He smoked for 20 years.
Han røkte i 20 år.
And one day he decided to stop smoking and that day he stopped it.
Og en dag så bestemte han seg for å slutte å røke, og det gjorde han.
Strong
sterk
will.
Sterk vilje.
And so he was now only bones.
Og nå var han bare bein og skinn og bein.
And every day I thought this is his last day.
Og hver dag så tenkte jeg dette hans siste dag.
One day when I visited him again.
En dag da jeg besøkte ham igjen.
Sitting quietly next to him.
Og jeg satt rolig stille ved siden av ham.
He started a conversation.
Så startet han en samtale.
And he told me, son.
Og han sa,
I am a son, hard nut, you know, nut.
Ja, jeg en hard nøtt.
Speaking about himself.
Han snakket om seg selv.
And then he says, your faith is so strong.
Og han sa, din tro så sterk.
Started recognizing.
Og han begynte å anerkjenne det.
Our faith in God.
Vår tro på Gud.
And I told him, Father.
Og jeg sa, far.
Do you want to accept Yeshua?
Ønsker du å ta imot Jesus?
I didn't waste any time.
Og jeg kastet ikke bort noe tid.
Because he was having this pain in his heart.
Fordi han hadde denne smerten i hjertet.
And I thought this might be his last hour.
Og jeg tenkte dette hans siste time.
Do you want to accept Yeshua?
Ønsker du å ta imot Jesus?
He said, I don't know what it means.
Han sa, jeg vet ikke hva det betyr.
I said, Father, I'll lead you.
Jag vill leda dig, sa jag.
I explained to him.
Jag ska förklara dig.
I asked him.
Så spurte jag.
Are you willing to pray with me?
Önskar du att be samma med mig?
And he prayed the sinner's prayer.
Och han bad synderens bön.
Immediately I called up my two sisters.
Och ögonblickligt så ringte jag mina två systrar.
One of them was just crying and crying.
Och en av dem bara gråt och gråt.
And they both came immediately.
Och bägge kom.
And the three of us were with my father.
Och vi tre var samman med
praising
min far
the Lord.
Och priste Herren.
And the Lord's presence was so sweet, so wonderful in the little kitchen of my father in his apartment. And God gave him another 4 weeks.
Och Gud gav honom ända 4 veckor.
And in these 4 weeks,
och i disse 4 veckorna,
he became a different person.
Så blev han en ny person.
He became a worshipper.
Han blev en tillbeder.
When there would be music, his hands would go up.
Och då när det var musik så gick hans händer upp.
My father charismatic. His hands would go up.
Min far var karismatisk. Hans händer lyfte sig upp.
Nobody told him charismatic.
Ingen fortalte honom att det gör karismatikere.
It was the Holy Spirit.
Det var den helige ånd som fick han till att göra det.
And then one day I came to him and I said, Father.
Och en dag så kom jag till honom och sa, far.
Bless me.
Välsign mig.
And he says, I don't know how to bless you.
Och han sa, jag vet inte hur jag ska välsigna dig.
I said, Father.
Och jag sa, far.
You know the Old Testament.
Du känner det gamla testamentet.
You remember how Isaac blessed his sons.
Du vet ju hur Isaac välsignade sina söner.
Yes, he knew
ja,
the Old Testament.
Han kände det.
He was willing to pray for me.
Och han var villig till att be för mig.
So I lowered my head.
Så jag böjde mitt huvud.
And he put both of his skinny hands, bony hands on my head.
Och han la bägge sina tynne händer på mitt huvud.
And he spoke the most wonderful, wonderful fatherly blessing over my life.
Och han uttalade den mest vidunderliga faderliga välsignelse över mig.
How precious is the blessing of a father.
Hur vidunderlig är en fars välsignelse.
How many of the young generation have lost the concept.
Många människor i den yngre generationen har mistet detta begreppet.
And how many fathers.
Och hur många fäder
have lost the concept of
blessing their children. Mistet detta begreppet och välsigna sina barn.
And a few days later.
Någon dag senare.
I was with him in hospital.
Så var jag hos honom på sjukhuset.
In his last night.
Hans sista natt.
In the morning.
Om morgonen.
My sister came to take my place.
Så kom min syster för att ta min plats.
And I felt this is the last time.
Och då kände jag detta sista gången jag ser min far.
So I cleaned him up.
Så jag vasket han.
Kissed him on his forehead.
Och kysset han på förhodet.
And I whispered in his ears.
Och jag viskade in i hans öre.
I said, Father, you are a hero.
Och jag sa, far, du är en helt.
You know, he stood the sickness to the end, not complaining.
Han uttalade sjukdomen till slut, till det bittra.
I told him, Father.
Och jag sa, far.
You're coming out of here now.
Du kommer ut av detta nu.
I kissed him.
Jag kysste honom.
I said, we'll see each other again.
Vi vill se varandra igen.
In Hebrew, you don't say goodbye. You say lehitraot. Lehitraot is see you again.
På hebraisk så säger du inte adjö, du säger till vi ses igen.
I left the room with tears in my eyes.
Och jag förlot rummet med tårar i ögonen.
Driving my car back home.
Körde min bil tillbaka hem.
With tears.
Med tårar.
About 20 minutes later.
Och 20 minuter senare.
My sister called me.
Så ringte min syster mig.
And said,
och sa,
Father passed away.
Far är död.
Do you want to come back?
Önskar du komma tillbaka?
I said no.
Nej.
I have said goodbye.
Jag har sagt adjö.
I'll meet him again in heaven.
Jag ska möta honom hemma i himlen.
My father is one of these dry bones.
Min far var en av hans discipler.
Who came to Israel.
Han kom till Israel.
He was part of the physical restoration of Israel.
Och han var en del av den fysiska genupprättelsen av Israel.
He saw muscles of army and skin of economy.
Han så muskler, arméns muskler, hans och en dålig ekonomi.
Put on us as a nation.
Som blev lagt på oss som nation.
And he could be part of the beginning of the spiritual awakening.
Og han kunne vært en del av den åndelige oppvåkningen av folket vårt.
Halleluja. Our fellowship continued growing.
Vår menighet begynte å vokse.
Today we have around 550 to 600 people.
Og I dag vi mellom 550 og 600 mennesker.
About 300 of them are under the age of 30.
Og omtrent 300 av dem under 30 år.
Many children.
Mange barn.
Much potential.
Mye potensial.
For the coming years.
I de kommende årene.
It is exciting to serve God in Israel.
Og det spennende å tjene Gud I Israel.
God is good.
Gud god.
I want to show you some pictures.
Jeg ønsker å vise deg noen bilder.
And with this we will end.